Amakoli pamave ayabo iminyololo kumakasa yabo abo baleya abantu bafita mona baleya mufyalo fya babuta ukupumwa nokwimye fya fina ukutu kwa bambi bafwa munshila mona baleya abantu bafita abo baleya mufyalo fya babuta
shalaba ine shalaba ukupumwa ifkolwe fyesu fya pumwa tuli bantu na fwebo tatuli bakolwe bampanga we shalaba ine shalaba shalaba ine shalaba ukupumwa ifkolwe fyesu fya pumwa tuli bantu na fwebo tatuli bakolwe bampanga we shalaba ine shalaba.
Tatwale tanta mina pamwa ikona na babuta nshalaba Masukulu ya momu shale nyanta bafita nshalaba Peti musankane na babuta chilankali pa nshalaba Ukushitila mwe pansolo koto nshalaba Umwina Afrika tatipo kufyalo wafita Infwa isendo wabute isendo wafita Takwabo mulopo wababuta kabili na wafita Nesho kulaba nombe fibala fila njibukisha
Shalaba
Mona njalaba ine
Shalaba
Awe njalaba ine
Ukupumwa ifkolwe fyesu fya pumwa
Tuli wakolwe
Tuli bantu na fwebo tatuli wakolwe Bampanga we shalaba
Mona njalaba
ine Shalaba
Ine gorila
Shalaba
Nangu chimpanzi
ine Shalaba
Godzilla
Ukupumwa
Awe njalaba
Ukolwe fyesu fya pumwa
Shalaba ine
Tuli bantu
Shalaba ine
Tuli bakolwe
Shalaba ine
Shalaba ine
Shalaba ine
Shalaba
Shalaba ine
Shalaba
Shalaba ine
Shalaba
Shalaba ine
Ukupumwa ifkolwe fyesu fya
pumwa Kolwe fyesu fya pumwa
Tuli bantu na fwebo tatuli bakolwe Bampanga we Shalaba
Mona Shalaba ine
Shalaba Shalaba Ine shalaba ukupumwa ifkolwe fyesu fya pumwa tuli bantu na fwebo tatuli bakolwe bampanga we shalaba ine shalaba
adventmusicplus.com.